Andre. CKMusicPromos.com. On the pit.
Gelo wanga na news aenda ku girls night out. Ati aenda na banzake. It's a ladies night in and at no doubt. In and of a guide nendo mwapo 1-2. Time yaza kuma 0-2. Nati festi nifike kukweba lili. Gelo wanga na banzake no pope za timeru. Jenny, Cinda, Tasha, Messi, na wanga. Love una bicho kama galeza you can die mendo yose ya bidi ninangeni sama awe mwandi I really tried panoni dina pipi temper plus na mashoko mutima na valako na komako na loko heartbreak vena vamo mwaloko ineshile fao kufikoko solution ni bia if unachefi bia take to chushe my dear. Eze ni some timanje hapa sini mufuna pomunia. Gelo wanga na niuza aenda ku girls night out. Ati aenda na banzake. It's a ladies night in and at no doubt. In and of a guide nendo mwapo 1-2. Time yaze kuma 0-2. Nati festi nifike kukweba lili. Gelo wanga na banzake na pope za timeru. Jenny, Cinda, Kasha, Messi, na wanga.
Niuza ati ya choka pano popoka. Benze babolo mutenga muchipiki motoka. So chifukushi naende naenda kufopoka. Taba nikaikaniza, sinza ekwanisa. Gelo wanga nichilimba vama endoliza. My Mona Lisa, kulibebe pizza. Vama labu vima paya ungalize wilo. Sembe labu nie kizamu ninga jeziro.
Umu batoto batoto.
So ni pasile botolo ni kondolete kigo.
Gelo wanga na niuza aenda ku girls night out. Ati aenda na banzake. It's a ladies night in and at no doubt. In and of a guide nendo mwapo 1-2. Time yaza kuma 0-2. Nati festi nifike kukweba lili. Gelo wanga na banzake na pope za timeru. Jenny, Cinda, Tasha, Messi, na wanga. Nina pesa meri. Sari bad boy. Eza gero wanga boy. Angala na tamenda sachi besa boy. Namo feeling ako na mbivero boy. Original Bukasa. Check. Miss J on the beat.
Now one.